madness come to body.
Oh yeah. Oh yeah. Tukishiwa wili wawili onapo watu Ona skuzi mapenzo anashia Tukishiwa wili wawili onapo Amana demo kone mwita baby mwenza kona mwita danga Ona wejifanye fundi kwa bedi akiludi kwa gumajanga Kama kiondoka ukiwa kurudi mwenza kona kona mwanga Nataka pate muda mtuli ile weze kudanga Unangoja mkwambie Kwake upo peke yako kaka Ngoja mkwambie Una mume mwenzako kaka Ila sawa ndweri mapenzi ya noge Lazima wena mchepuko Limnadi upate mpenzi utulie Lazima wena mirupo Lazima wena mchepuko Timladi upate mpenzi utulie Lazima wena viru Upo Oya wewe Oya, oya, oya wewe Alafu mapenzi bila kushare Yanogi wana Habari ya mcheni na yotamba ni kudangiana Kushea utaki unaleta muma Shoga pesa una Kari una Alafu kushea utaki shoga utachina Kama unataka wapeke yako Kasubiri ya mfungo Yani sikuzi mwendo kushea Yani fulu mtungo Chungo sifoke mabwana Utwelo lanta Mana wanaga mana wana unwata Shoga nkwambie Kwa uko peke yako dada Ngoja nkwambie Unamke mwenzako dada Ila sawa ili mapenzi ya nunge Lazima wena mchepuko Ili mradi upate mpenzi utulie Lazima wena mirupo Ila sawa mapenzi ili ya nunge Lazima wena mchepuko oh, oh. Ili mradi upate mpenzi Tulie razimo wena miru
Uwe rogwa I'm London boy It's deep west Jimmy Uweka
Unabasu kina mamchafute Kinuka unacheza na yo kina mamchafute Kinuka unacheza na yo kina mamchafute Kinuka unacheza basu kina mamchafute Kinuka unacheza Wanangu wana inama Wanakwenda paka chini
Uwe ubo
Kata imondi wana show me karantini
Uweka
Pagachini
mama
Raimondi wana jomi karantini
Ngoja kwaza Wemzuka ukipanda na buachupi na vatai I'm London boy A women age a wife oh Ana ni kunipona manager Abo, 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 abo
Choka sana we Tumera we